Nani. Doctor. You did like anything about me. You did want anything about me.
Wachani kule mali yangu, wachani kule mali yangu, wachani kunye mali yangu, wachani kunye mali yangu.
You did want to say anything about me. You did want to say anything about me.
Wachani kunye pesa yangu, wachani kunye pesa yangu, wachani kunye pesa yangu, wachani kunye pesa yangu.
Sawa vii yangu amabu abiri dudo, madia amanya ondi hido. Sawa divi galio kwa mabu dido, madia amanya ondi hido. Kati were were yo amanga nyara, kati were were yo amandura ya. Temileluko mila famine lele vima chambele. Mileluko mila famine ile vima chambele. Lelelelelelelele.
You did like anything about me.
Want anything about me?
Wachani kule mali yangu, wachani kule mali yangu, wachani kunye mali yangu, wachani kunye mali yangu.
You did want to say anything about me. You did want to say anything about me.
Wachani kunye pesa yangu, wachani kunye pesa yangu, wachani kunye pesa yangu, wachani kunye pesa yangu.
Minga mi mwa miora, mikuma adule yo. Minga mi mwa miora, mikuma adichadule yo. Kavo halio nipe, abiri nipe. Nimefanya kazi na bidi. Nimefanya kazi na bidi. Osiku na mchana baby sijalala. Osiku na mchana baby sijalala. You did like anything about me. You did want anything about me.
Wachani kule mali yangu, wachani kule mali yangu, wachani kunye mali yangu, wachani kunye mali yangu.
You did want to say anything about me. You did want to say anything about me.
Wachani kunye pesa yangu, wachani kunye pesa yangu, wachani kunye pesa yangu, wachani kunye pesa yangu.